Mujajendi, Mwena, Abakoye.
Some Gugua, Wakaus Garocano.
Yamukuka was the Gugu no when that second zita.
I took a butcher, a briefcase catchy.
One and a big Gugu Gange went to the Kamasada Gange.
Revival Band. Napiaching is a solo, a little. Bajagalona Gulechim was a mirembe. Chimanyi oli mutume wa mukama era mutula konna ya okuntebe munne munyumyamu naye nange zibira ku mumbozi za nyumya mukama tuliranga konga ye murugunya tyoba sani yasubya kyevudde mu kuba balayi abo nebone mpaka lwali nenye singa mukama yali n'omukyala nandirowoozeza nti oba mu kusooba kwange nakola amawano naye gwe atalina mukyala nti oba twayagala kukomu mukama kikyondeka obunaabuna entebe ye etaliiko kuvuganya nti oba otya nti nnakwesimbako mukama nekukuba akalulu baki ekibuzi amakubo g'emikisa gyange nga muli olowooza nti mpagira abakuyeekera ekiro nnabadde nebasewaage nezijjukira mukama geoyogera mu bayibo tiwawaayo obulamu bwo n'otwala emigugu gyaffe ogituwonye ffe abantu kirabika ogwange gwasigalira era nkedde pakera mukama nguleese kati mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta abeekanungu naye kikimbulwa emirembe nina ekibuuzo kyembuuza omutima gwange zesinga basebabi obubi mu maaso go yenze gwoleko bonaabona eggulu goosa gye bakkubira emiggo owandabayo siri muganda wa yudeya kulyamu olugwe naye buli kizibu okubuna ensi kisooka wange y'abajulizi be bayokyereye namugongo bagamba enkwe zaabo kyabwe nze nazitema okuleka nga lunulu n'abalutwe ensozi z'ebututa zezitegula okutta abantu sinze yatamuteesa kaba omulangira watolo kijja na ngoma naye okundekera emigugu gy'agazibu n'otwala egy'abalala mukama kikyennakola watula mu ntebeyo gwe n'olowooza emmotoka eziri mu uganda yange terina kubaamu ye ku nnyumba eziri mu uganda ne mbulwamu n'akasiisira kange mwengalamira wagamba waliba babiri oba abasatuli ba mumasekkati gaabwe eka abaana nsusa ne munaana nalinda lw'olikyala ewange oba ekkubo lyabula ndowooza walowooza pirata asula wange engeri gyakusalira ogw'okufako gwe gozire ewange noonya kuba erijja ewange oba lyakubula nkulagirire yuda sikaliyoti ne pirato tebasula wange totyatera ettaku naye nembeera ngikoyi taata oba kitange yaliko okuba kubansa byonsonyiwe oba maama ye yakuma olwendo lw'amazzi naye musonyiwe taliddamu kikola naye omugogo gumenya mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta abeekanungu naye kikimbulwa emirembe wagamba oli ku mulyango okunkona nti buli aggulawo mukama ng'oyingira maze wiikinga ewange ensuula sisibyewo ebikunnafuuyira neetegeka ekisenge kyo ewange gy'otayingira watyayo nkukunyi nyinyonnyolayi mukama ndeese n'omugugu gugununagwo mpakiddemu ebikyamu bingi kitange bimponye mpakiddemu emyoyo ekika eginondoola mukama gimponye mbona okusamira mulimu n'amalogo g'abantu agannemesezza okufuna ng'amasanya buli w'empita saako n'ebisiraani ebingi byesaagusaba mukama biibino nabyo bitwale omwoyo gw'okusuubizibwa n'otaweewa gwe kugaba obulamu ogw'okuwa ab'emulabu ntaddemu n'omwoyo gwekomera aguntikulekayi mukama nekyesikoze bansibwa okusaako omwoyo gwengoolisaba ogumponye mukama male gava ku twenge mama otwenge nanyetutwenge posi nerabiddeyo ate kimu akagugu k'obwenzi saakataddemu mugugu Kanzi lukenza leti Okanti kuleka imukama Kono kuwanga wanga hey. Na yati wikalita Ejo chibira chabu siru Urundifu na afumba Amo kama karekako Ulika nona chitangiru uliko mawoku tunona Soko tuarevi no Ebimbo nyabu nyoku Uwanga masanyi uliwe pita Omugugu ngoko imukama ngambo Vanino musango ngwe toneri Obulu uza nabu musumari Kuku nani wako merezesa Tuka netonde Obulu obweru wangi ngakufana Nilaba kutugaba riba yudaya Zindi muganda Obamu vienju gede mkuzi seza busungu Mukama mfuka midene tonzi Na yomu kukuku mmenye Na uchira bakunzi Mukama tikulo mkuku Kubasinzo mkubako milira kumusaraba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutabeka nungu Mukama tikulo mkuku Kubasinzo mkubako milira kumusaraba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutabeka nungu Na echi chimbu we mirende